Bada Lord, you fi check disaster. The Igbos represent youth, we holla. None of them can defeat you, Father. Listen, I'm the real life teaching. King Jesus representing. Holla, holla, we fi holla, holla, we fi holla, holla, holla. Holla, holla, them.
Usitegemee wanadamu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Usitegemee wanadamu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Wazee kwa vijana, Biblia inasema tafuteni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, muiteni Yesu rafiki wa karibu, msifuni juu kwa yeye ndio mtu. Shangae hizo shida za dunia, siku moja haya yote yatakusha. Muamini Maola na juu yeye anaweza, aliyetoa kwenye giza shani pa
one. Trouble, send me, put a hope on Christ. We are friend, we'll survive. Challenges gonna rise, trust God knows. Check, we better get born again. Find Jesus, be safe, get away from sin. See a tennis to hell, you feel what get blessed. Done, buggy me a tell. Everybody have to say, everybody have to say, eh, yeah, eh, yeah, eh, yeah, eh.
Yeah. Usitege me wana damu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Usitegemee wanadamu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu.
Kigana dano donge genu mana ruok donge ruok nyalo goli donge thagruok te. Dano samu meo nyalo chai moloyo. Ka amako Biblia, ka follow Jesus. Ka paro kaka ruok ne ogola thagruok. Geno kuom dano nyalo mi lose control. Hey, inyalo lose control. Owete genye mine wa injili encheko. Injili chango jike na injili yorler. Ka paro kumogola. Owete ne oringa mana doka chandora. Moko mene ringo kane wacho loloran.
Usitege me wanada. Siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Usitegemee wanadamu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Usitegemee wanadamu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Usitegemee wanadamu, siku moja watakulenga ukiwa down. Siri ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu.
Jamani, you better put your hope on Jesus Christ, but not on human beings. Psalms 118, verse 8. The boys once again, SBR Productions and then. Big up on the set, what is a class, yeah.